studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kedede studio tamani oda saaje sakki modo Ousmane Diko halaton kabaruji gondido di yudi maison de la presse ila bamako fili damdele drani anto boggi jande to nyalaade handen jagnel kidal ana gondi e woldeji dun habtude seden ka kulliti anatiide hakku majji ka non dabereji ana gonda fa basse o nyifa le yandogo kabar no hejabe woni be le mali do andini bedana hono lugaji region odu dole le bididi tiagal ko gollo yene UNPS soutano ko dun doko waladu le lamoti o galle mu ana hulti wadi dun noddango fewde e lami be leydi ndi le lewru korka mbowangaji fu mbaylitito nenno yo lewru horsundu du ndu alsilame en ardinta golleji lobbi e teddinde saarabe eden on do mbay hedade ko men kabani o ley hen yo do ngi ngoni tobbe kabaruji di men jogani on bismillah modon e do studio tamani torra warti lekidal nyalande handen doni nyalade handen janyeli ana gondi ton e habtude le region o cede en ka kolliti ana tiide hakunde habtube be handen o ka dabereji ana gonda fa basse o nyifa nenno horebe janyeli e habbitibe wonbe ton be ka fu ndadan dabereji de fa yimbe fu keba denagu baten mudun yo wadde patigube de hono ganya duflu fay goto won cede keba do ton kadu de Idrissa Sako kedden ko Umar Waygalo faccitani
no kidal wori ñaloma hande ono idum wembini sanne sabi de yodon tidalaji gondi hakkunde jaleñi wattu joni ono jama o futtay kitiri wiite gube de e bedo ta e memindira wakkati fur dañam e be ciuti dañam e be gujji dañam e be ngadi bonandaji fewte e mudun en wattu joni dido tidalaji an gonde hunce nede jogal faabe jewa yimbele be galali e basi o furfati ngatte le hen wana laamu mali o wonde gollo dido golleji ka yimbele gombe do be kanyin en paami hono tidalaji ko don waawi yottinde jamaare wonde onde kawtal mangal wadi do majjun jati kambe yimbele kumini be dena guli nokko o midi mila dido gulle jan gonde fenede dabare sabi de nyaloma hande hono jalini di gordi do no idum hulbini sanne
le yandogo kabar non hono hejabe oni le mali do ka andini be dena hono lugaji dole le region o di kerata ko jamme e nyaloma fu e le golle rende civilien kedda na mamadou sam seku fa bedro dem fam
fedeminisma wadi noddago fewde be do yimbele dum wotta basi kanko jokko kejado roje fedde oni ko en davirse dardube humtande hore kaldal ka fedde oni de huliti metemu dun fewde rafitabagol hakke jibbe adama do yimbele jalle nyoga de wihi dun latibe sababu dido golleji na hani dartede totede lam o yalla e wetare yalla sarena dogo dum mabbe bangi goddo dum fedeminisma o holiti wide kanyre e kanye kjaado horojo leedi malindi bangi gulleji talkuru kawral ngal nangonde ima daraja la dejere na hewte dido basiji ngadi e wattu mo fedde jogtotonde kabar gulleji talkuru aljendu holiti ju ingul faybo yata mok region o le kawrotal sappo e jetopal csa ngal gubede fuf dukki adi huntande hore gulleji mokdi fedde nyande noga lewru jendu
kala ko jiddon famitaade poode faydo be me ame ande Facebook na Twitter fawade Instagram o do mbawi du hono noddude de holitinda hakkilaji modon numeroji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 lebi didi tiagal ko Amadou Djoum soutano ko wala fuko koreji mudum andani dum nenno o gollo UNPS ciutado ila joy lewru avril jabbinu du waladu le lamu motti koreji mudun ana kulti ngadi du noddango fewde e lamu kobe leydi ndi imo ndaro yalla o mo yoppite kanko Cheikh Oumar Thiam goto e sakike makko dun kanko Amadou Djoum o ciutado o haldi du e imirana kilu mayga kedo demmo
ngala kabaru makko fu da video makko ko be melini ila mo ndangama e per fu me ngala balda mi te wono don ila mo ndangama ka daber fu be talna mi ko ko mo hani yokete daber fu be talna
lamo wala fu ko golli le hen yalla mo hewute
wala fu ko be golli ila dila dum ka wada gouvernement kam nanay gouvernement ko gouvernement hali CCC me dalay
a jonne no dango hen gatta fewde mabbe yalla paabo on yalla dimda do mawani yite
onelal kom halnata be elada fu faabe de keba faunam rama dum me tawto indu kana do mamo suka do kana do mamo indu kana do mamo
Lei mali do dun leydi Alislame korkaka an wanda denno Ramadana yo lewru horsundu du du Alislame ardinta golleji lobbi dartudu do du hawuji nanno bowangaaji kewdi kambali citto rewba du ana tekina kumol fa kabe teddengal saraabe mudun fa warde e sakiraabe wonko Assetou Kanté hebani on kedena Oumar Waygal e Ousmane Yali Boudi
do mali do honno adiji di andirano so bami fa korka nati ko heewi roobe lebe fu defan nabale ciudi Israa mudun en kanko noddirta do haway may ga yo kurtido do bomoko do omo jogi sukabe didono o holliti winde lew Ramadan du nati fu o defan o nabana Israa makko kede ko mo sifi do hen
je vis dans la belle famille mais il faudrait aussi faire plus
les galle Israa be ngommi ne do han dañe ko wadni saraabe mun be wonda le galle goto gombe le dale godde hande tew kanye frit defan mi le lewru korka himbe ana kani boutude cioguji on pomme de terre tew e kanye cioguji somay e nandore mu fu ana tit le luma ngo se galle forbo gonda tan balla kinatino da de defa fagas way welde himbe mida han defude le jeddi mi nabana saraabe an tawta leal isiraabe an se tawti suudu inna e galle suudu esan cogumudu an hawra udnyaay sappo didi
de mon mari ça coûte à peu près 60000
wattu jono jamara wonde yoppude hono adiji anda di won yimbel wobbe kolitim e wiide ceggije ciotta so gattale hen nyamduuji kanko noddirte nene kanu te holiti dum buri yafude idum wela isiraabe mabbe be du kede ko mo sifi do hen
cette année je choisis de
itande hikande ciagwe animi wadde mi watta hen kulleji mi nabana himbe dum cubbi mi wadde din nabude le dum buri sultere fuka an way hono gotun ni lumongo anatiide sanne sa fondi ciagre kanye leal fu gotun mi da anni nabinde israabe andu ciagoy welambe sanne tampiri andu buytoto ko tati le ciagoy koy ana heewi lipton tamoro kosam bibbe ledde fu anatawe hen cuggu mudum yoga ujinaaji tati yoga ujinaaji nay yoga ujinaaji joy yoga ujinaaji yago won fay ujinaaji sappo yaade fa sappo e joyi
ya même pour 50000 75000
be do robe lebe ko litti wido do hunde ko watta finde sa wadi fewde e Israa maada kede ko be cifi do hen
ne brown nana mundina wowo
Israa ngari ko ki kancha goyi kulleji fa heewi gonle hen watto o woli taka joni en fu e da andi dun menen watto amen den men defanno de min naban Israa be amen himbe taguji tuwa kube gondi bamude ana famini watto o wondi e waylitaade mido wadana be duawu Allah hokkube no be jogiro worbe mabbe
ya kula Allah ku nu cew kambe
sikira do katte nyalom hando dido golleji yo lando faabo en no kande timminirde lewru Ramadan du
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden yibbe didon jogibe kabordo chami e do sebbe barbon bete kenya le cercle ensongo nena jabe jadi e cedda goto goto du jungo mudum barmi wabbe ka do masiba nati chobe lami be ton martinim kumpa hono gendarme 1 wondube hurde kanon masin bina be kana ba masud dogotoro ensongo to kulikoro yimbe temlere e jettom barmi tatondu keddike ele angaruji le lewru me 2017 du fay goto non hebaka heddaki du le kasaraji laawi taton heddibe hen be yoga yo njoli wandu be tawdaka e wonkiji no jidiraka yo gollide pompier region o andino o do kabaru nde do yontere an bado chapantaton hejabe bale halanane e gollirde cercle kutiala wondube faamande kala ko heedani cercle o e wi darani be kawritan gan non yo wadde fa kala kawrdo andana nafakaaji godudi li laamu o nen ANP darani o golle li badde tati ono daranibe ono dawrande du ono yubbagol cogguji gollirde lamude ana gondi ila kenye seguto e seminorade golleji mu e le balde idide ono yamirabe cogguji e nartobe coggu fu pamanan no golle mu dum warete ana buri temdere e chapan e jeegom hejabe lamu be bade halanane en fawarde e gollonobe hormu en hawrube e ndedo mobere examen defu du tilike kenya santo horebe academy kolliti torofu wadaadi nenno ujinaaji sappo e taton e temene jeddo chapane jetto e jetto ngadi def le nukuji temdere e jeegom hore mudum kolliti eta jawde adanongo go tabaka heedi gouvernement ko wadi tidalaji golle faadaranibe yogabe ka kebi mbatu chaldi ONG Terre des Hommes du wadi batu joda kale do no kominaaji di kaani jogaraade dawi sukaabe yo wadde fa kala hono deere beedo cuko cukolanga li hono nannugol e li dabareji riwereji nokkujum en yo do kaddo de di do kabaruji kedde hedaade fa hande yewtere ma ana yaso yen tawdi jam